This is an MUT Radio podcast.
Mr. Chachua, sibingelele sinezwa ngale msazo ni MUT Radio.
Ngibingelele umsakazi, ngibingelele bonke abalaleli be MUT Radio Station, igama lika Jesu. Amen.
Amen, sibonge kakhulu. Mhlasi for umlaleli ongamazi uMr. Hlatshwayo oqalayo ukuzwa uMr. Hlatshwayo right now la emsazweni MUT Radio. Ungubani uMr. Hlatshwayo?
Oh, Andile, mfana wale Mpumalanga ePiet Retief, akuthiwa khona kuseMkhondo. I'm a student here eMangosuthu. I'm doing mechanical engineering S3. Ngumntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Amen.
Mhlasimbe ukuza namhlanje, ngabe iliphi izwi uNkulunkulu akuphathise lona namhlanje? Ikuphi lo myalezo athe namhlanje Nceko, ngicela uhambe uyopha naba abantwana bamnasi isidla semphefumulo namhlanje. Iliphi izwi akuthumele lona namhlanje uNkulunkulu ekuseni phakathi kwabantu ezweni lonkana?
Well, ngaphandle nje kokuchitha isikhathi umsakazi, ngizocela siphuthume lapha kuJeremiah 29 verse 7. Lapho kufundeka khona kanje. Funani ukuthula komuzi lapho nginithumbele khona. Niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo niyakuba nokuthula. Amen.
Amen.
Uprofethi uJeremiya wawukhuluma la mazwi kubantwana baka-Israyeli babe phansi kwengcindezi yamaGibhithe. Haleluya.
Amen, amen.
Kodwa simuzwe uNkulunkulu uthi funani ukuthula komuzi lapho ngimthumbele khona. Haleluya. Uthi niwukhulekele kuJehova. Ngamanye amazwi niwukhulekele kimi. Uthi ke so uyaqiniseka manje ukuthi ekuthuleni kwawo nani niyakuba nokuthula. Haleluya.
Amen.
Futhi ngamanye amazwi umzalwane unejuthi yokuthi nanoma kukuphi lapho ekhona ekhulekele ukuthula. Haleluya.
Amen.
Ngamanye amazwi i-peace i-driver abazalwane. Abazalwane bane-ability yokuthi bakhulekele ukuthula irrespective of ukuthi bakuphi. UJehova uthi abakhulekele ukuthula even noma bathunjiwe. Bangekho endaweni lapho ababezalelwe khona but bathunjiwe. But uNkulunkulu uthi noma ngabe niphansi kwengcindezi lapho but nine power. Nine power ukuthi you can pray for peace walowo muzi. You can pray for a prosperity yalowo muzi engimthumbele khona. Uthi ke manje if nina nenze njalo niyakuba nako ukuthula. Haleluya.
Amen.
So namhlanje bengifisa ukuthi nje ngisho kubazalwane ukuthi nanoma ngabe yisiphi isituation yiphi situation abakuyo namhlanje nanoma ngabe babhekene nani empilweni but pray to God. UNkulunkulu uyasiqiniseka namhlanje ukuthi if you pray to him uzokuzwa. Haleluya, and he will answer your prayers. Haleluya. Ngizocela ukukhuleka.
Asikhuleke.
Amen. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ye, your children. Egameni lika Jesu, they are listening right now. I don't know uNkulunkulu wami ukuthi imaphi ama challenges ababhekene nawo. But I thank you, Lord, ukuthi this message iyafinyelela kuye naloya egameni lika Jesu. Ngithi Inkosi yamakhosi baqiniseke manje uNkulunkulu onamandla as they are going to pray to you only because you are the only true God egameni lika Jesu Kristu. Father, I thank you. Amen.
This is an MUT Radio podcast.